The Billy Big Bands. Yeah.
Exclusive Big from Hot Vibes to CR.
It's your boy Wiz.
DBBS Entertainment.
One and only. Just. Passo in my DNA.
The life could be a life. I'm so zanka. I'm going to go to the Saka. I'm going to go to the Saka. I'm going to go to the Saka. I'm going guys, I'm going to life pushing hard. YouTube is a good start. I'm going to go to the Saka. I'm going to go to banza. Saka. I'm going to go to the Saka. Yeah. It's a boy Wiz. Okay guy ni kulimbi kila vakache upezi Kosangala pole pole kabena wanjala Muzambo tibeli wajoku ngala hata Iwe limba na yona titie tie nayo Kudiamo cheka nzima kukuta veli yada Kuyenda cheva diaka kujimba veli yada Kungena kumasaka kujimba veli yada Iwe ngala hata na tiosa ngala mata Wasie wazisonte kusonte vikumu Wasie waziseka kuseka na menu Wasie wazitiamba kutiamba na menso Iwe nkala hada vachintu chili chako life kulimba chenayo Haso sweso zanka Nyamula nangu masaka kubondi zifaka mastata nisaka Waseka nipindu ratiaka Banza kubondi valono kuhuja mvira cheleaka mvira cheleaka Guys sasa nganshito Life pushinga hada Kutupe ziko stata Demo kata jwa balusaka Kukire shoka tako diaka Sunge koshe na banja Hatari moshe ni haso Wazeti chini haso
This is how we do it.
From Hot Vibes to CR.
Just one and only. Pushing a hard day. Mwai wako suwa mziako Mundi wa ulezi kosa yeza mpanga mziako Wankala batu kamba tivala vigamba We just don't talk cause looking for a good life It's a fee in my mind
The life kulimba chenayo Haso sweso zanka Nyamula nangu masaka kubondi zifaka mastata nisaka Waseka nipindu ratiaka Banza kubondi valono kuhuja mvira cheleaka mvira cheleaka Guys sasa nganshito Life pushing a harder Kutupe ziko stata Demo kata jwa balusaka Kire shoka tako diaka
Okay, life kulimba chenayo Haso sweso zanka Nyamula nangu masaka kubondi zifaka mastata nisaka Waseka nipindu ratiaka Banda kubondi valono kuhuja mvira cheleaka mvira cheleaka Guys sasa nganshito Life pushing a harder Kutupe ziko stata Demo kata jwa balusaka
DBBS Entertainment
Exclusive from Hot Vibes to CR